ikhathi nekhathi sithulahlangana nabantu abayigudla kabi kithi. Kwesinye isikhathi abantu abasicunulayo basidelele bafuna ukusilimaza. Siyasifisa ngazukuthi asihlangananga nabo kodwa kwenzeka. Manje pho, ikuphi ngempela ongakwenza ngabantu abanjalo? Ubenze njani? Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini Fresh, ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Abanye bethu ngokwemvelo bazula kakhulu kunabanye. Mina ngokwendlela uNkulunkulu angenza ngayo, siqinile sami isikhumba siyaphuza ukuzwela. Abanye njengoba kwami banesikhumba esithambile esisheshayo kulimala. Kodwa kukhathalekile ukuthi udaleke kanjani, zizofika zona iy'khathi zokuthi ubezwe begquza abagquza abahlale belinde ukukuhuzula. Yini ngempela wabantu bengabe ngabantu abamnandi njengabanye abakhona empilweni yakho? Hlehlehle, yini bekwenze kube umsebenzi wabo ukuba izitha kuwe? Futhi wena siquke manje uzobhekana kanjani nami? Ngoba Matthew 5 verse 43 kuya 45 nizwile kwathiwa, wothanda umakhane wakho uzonda isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizengelayo, kuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini, ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anesimvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Imvamisa esifuna ukwenza ngokuyilimaza izitha zethu, siphindzela amalahle phezu kwamakhandazo. Singakwenza lokho ngokusobala kumbe sifuna ukwenza busululu. Sibazibe, sibabeke kude le kumbe sibajezise. Leyo mizwa yemvelo luntu esifikelayo. Kodwa uJesu wasifundisa okwehlukile, wasifundisa ukubakhulekela. Lokho ke kuyaphambana nemizwa yethu, angithi? Kodwa ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini, zikhulekele izitha zakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion efresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kunjalo ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.